uyeso nabayasha manje yakutshela phela asiyakhala baba sikhala ngempela baba. Sekusukile manje ngithi phela kwesuka ngithi phela kwashuka ashabantu yabashiya bo ashabantu.